fresh. Atingikshele, nikindlebe ngitifahla ngengikshebe. Ekhaya kumnandi masibambisene sonke siphele. Awukho umndeni ongena inkinga sonke silala sidubelene sivuka seyixolele. Uthando lolu jula ngempathi ungaxhamazeli. Ungathathi ngenhliziyo yoxola kudlule nibe happy. Ngoba ikhaya line-happiness impilo ihlezi fancy. Ungakhathazeki ukuncika ground abanye baseflatini. Basike uphiko kuma-Mercedes wena uhlezi etaxini.